Kasabun in the building.
Get your girl fixed up.
Yo, let's go. Fica de neighbor na vila uma de beba. Se faz tof mei, bat nduru nisa leba. Ok, na deliva, son nduru nisa leba. Se kutu ma bat roba, cheque uma de leta. Ninaka kiru, tamo kuliko pesa. Weni mtoto, kamboso na kutesa. Cheque, nyuma ni bigi, bat mbele iko lesa. Nyumba ni safi, na kanyaga kalesa. Makarawa ni pendi, juzi na kitu kidogo. We unaipenda, juni kuba tu kidogo. Una ni chokoza, ni kupige magiboko. Na mini mchafu, nilichore safi kama voko.
Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama woyolo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy, can I come closer? I like the way you lift the thing, baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kongo, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwango, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sijapata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo, unakasafisha. Ati pate after party, lazima nifike. My type, my type. Call me Dr. Love. Mama woyolo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama woyolo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy, can I come closer? I like the way you lift the thing, baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor.